Achiga. OJ's BMG.
All right.
I feel so good tonight. Good music pumping high. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. I feel so good tonight.
Tumedunga job tangu Monday. Leo ndile siku ya kutembea na kipande. Unafungua shati mkono wa kushoto ni mwende. Jicho nyanya mfuko wa nyuma ni 200 ya afande. Nisha ingia klabu na sioni kanda toka. Every girl to a man, every man to a girl. Tuko dance floor na bado zile meza zimeja wale ma bad blood. Si ndiyo wale hujipanga na mado. Na nimenyowa vup utadhani lari mado. The trend we ile tumebaki tunadu. Hatuna wo hapa kujipanga na mabu. Team fisi tunawafata paka kwa maluki zungu. Mina bonga zile za majuku changanya wa super na kubaki wa mezamba tu zama tu zama tu
zama. I feel so good tonight. Good music pumping high. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. I feel so good tonight. Najispray na marashi na nukia safi. Leo ni party, chicks go crazy. Bamba tu bamba straight to the highway. Nairobi, Kisumu, Mombasa wanawika. Bouncer ni pishe, ndiyo nimefika. DJ! Rudia hiyo ngoma ni noma. Jirushe watoto jirushe. My boys waja tu kashikishe. Chachisha kabisa kasonge na shisha. Waitishe wapewe na mibili nipewe. I feel so good tonight. Good music pumping high. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. I feel so good tonight.
I feel so good tonight. I will do what I wanna do. I will do what I wanna do.
Okay, na kuingia hii party leta chicks ka elani tuna glossy divas. Kina Vril na Amani from the Lex to the Capitol. To Mombasani is going down and we be killing it. Bungoma Kisi
katika to the beat.
LD na Kuru
alafu tuende to the floor.
Nyeri hadi Meru
Kibamba weka juu.
Machakos na Kitui
hizo mikono to the field.
Kitale Migori
atulali pakache.
Turkana mambo vipi.
I feel so good tonight. Good music pumping high. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. I feel so good tonight. I feel so good tonight. Good music pumping high. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. Tuna wai wai. Kila mtu wai wai. I feel so good tonight.